It's DJ Don. DJ Don.
DJ Don.
Busara na upole ni kima lorithi kutoka kwa mama yangu. Mama vyote akuvijali, ukona silingani kabisa kwa nawe, akuti na mkole ukakata kabisa na shina la penzi langu. Nana eti kisamali, ukona boloni yake mimi na uolewe lisikushina mwana na choma ubani na vishwe peto na kuwa mtu wa furani. Lumia sana sana kile siku shena mwana na choma ubani na vishwe peto na kuwa mtu wa furani. Lumia sana mili lumia sana sana tatizo kwa tumbaga hapa nyumba mbele jalala tatizo kwa tumbaga ukona mapenzi siwezi tatizo kwa tumbaga. Chungu wa penzi langu na mwenzio jinsi gani vile nimeumia moyoni hata kupendwa sitamani utama mapenzi mwanza kumekula kwangu ma mwenzio sitamani hata raha tena misioni nasikia visaso na mtoto anaitwa mamu vile kinuna mpaka tabasamu mefanana sana sana mweza kutena mapenzi misina hamu tena na mpango kwa madale salamu nataka ninde mbali nipuke vita na wali mwengu mimweze msiwezi tatizo kwa tumbaga hapa nyumba mbele jalala tatizo kwa tumbaga kukuna mapenzi siwezi tatizo kwa tumbaga hapa nyumba mbele
Ukilala la salama, kumbatia picha yangu.
tatizo chuki naoma Kumilia mpenzi wangu Unajua hivu ndo mapenzi Ila chunga usiziti Nsi unajua kwa kosi jirezi Ila thiki mebiti Minili tamani sana mikuwa nawe Tuwe ote usiku na mchana Kilichofanya menipagawe Sina chochote chakulisha wana Nilupokea kunyonge Musiba wakakaona Ile barua yako ya mwisho Ili nitonesha vidonda Usije nile likipenzi changu Ukazani nimekungwa na pepo la stare Mambo bado magumu kwangu Afadhara taya jana ya kesho nyume Kilala la salama Kumbatia picha yangu Kama ukini kumbuka sana Nipigie simu yangu Ukilala la salama Kumbatia picha yangu Matatizo chuki la oma Kumilia mpenzi wangu Kumilia mpenzi wangu Ile kuwa uone Nilizani magorofa Ay, akumbe mwana ukome Hakuna cha kuogota Mi bado nakaza moyo changu kipenzi Ile naumia kwa kuwa mwenye Natamani ila siwezi Nazitafuta nje kula na we Msalimu mama nyumbani Usiseme kama na henya Mfiche mpe imani Karibu ntakuwa chema Usije nile nikipenzi changu Ukazani nimekungwa na pepo la stare Mambo wa magumu kwangu Afatara taya chana ya kesho Kumbe
Kilala la salama
Kumbatia piche
Now hear this
Chanda chema uvishwa pete Basi penda ni kupende mini kufishe dali Ngera ya punda mateke Sumi si jenta kupenda ukani tupo mbali La 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 ah, oh, 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 oh. La 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 ah, oh, oh. Uvishwa pete, basi penda ni kupende mini kufishe dali Ngera ya punda mateke, suni sijenka kupenda wani tupa mbali Asitusema atharani, ilo moyo ni nitumia Zile raza chumbani, nikianza fikiria Najua tasema mengi, tafadhali usisikize Si unajua wapendi, lengo la wakumize Watasema mengi Ila tafadhali achana Tunajua wapendi Lengo lao Vya kibolo vitunza nani Mwe upate maseke Nisa uwata shida zote za zumbani Atinafanya atharani Iliwa zitijukia Afanya hima na tamani Mudawa umewadia Njua tasemu mengi
Now hear this
It's DJ Don It's DJ Don It's your top dope DJ. It's your top dope DJ. Now this is where real DJ is
Shusha thamani penzi nalompenda kisa mvinyo na
appropriately. Another one. I got the answer for your next dope track. It's DJ Dog. DJ Dog. DJ Dog.
Ya muziki ni kama binti mbona na wachezea unawatema kama big G mara wema mara jacket mara nach mara penny tem nafanya muziki mpate mabinti
hata wazo zamani malisha semaga kazi na dawa cha muhimu jukwani ni kuhakikisha wanapaga mchezo kuringa ringa wewe wanagata kadiri kausiwe jinga sawa kama ta hivi ni MC unachemba kitu gani Marabange marama tusi sando muziki gani
Hine hip hop H.O.P Masisa burudani Tushato shaku tono mapenzi kaba nepu wa inumani
Hiti njime msi Unachemba kitu gani Marabange marama tusi sando muziki gani
Hine hip hop H.O.P Masisa burudani
Nakupenda leo
sikia
baby nakupenda leo
I can deal with Octo DJ. Follow him on Facebook, DJ Don Kush Pet, Twitter, at Don Kush Pet, Instagram, Don Kush Pet.
This is Kepi Music.
But who I am told to my quarika domo me soma. Ila nimechelewa kujibu sababu moyo nimejoma. Ilo ya tegemea. Barua yako lituma kwa Ricardo momo nimesoma Ila nimechelewa kujibu sababu moyo nimechoma Ilo ya tegemea tofauti na licho kiona Atanandika ibarua uguru yangu inasonona umesema mchane nguo pia funguo umerudisha
Kapi Music
barua yako ulituma kwa Ricardo momo nesoma ila nimechelewa kujibu sababu moyo nimechoma ilo yategemea tofauti na nilichokiona atanandika ibarua uguro yangu inasonona umesema mchane nguo pia funguo umerudisha sawa simu nizeke kituo Nasio chaguo nikome kabisa sawa Umesema tene picha nzuri lo kukumbate ni mfute sawa Ila kinachoni umiza mbona moja umesawa Chane nguo pia funguo umerudisha sawa Simu nizeke kituo Nasio chaguo nikome kabisa sawa Umesema tene picha nzuri lo kukumbate ni mfute sawa Umesema chane nguo Pia funguo umerudisha sawa Simu nizeke kituo Nasio chaguo nikome kabisa sawa Umesema manchane nguo Pia funguo umerudisha sawa Simu nizeke kituo Nasio chaguo nikome kabisa sawa Umesema manchane nguo Chane nguo Pia funguo umerudisha sawa Simu nizeke kituo Nasio chaguo nikome kabisa sawa Umesema tele picha nzuri Lo kukumbate ni mfute sawa Ila kinachoni umiza Mbona moja umesawa Kosa langu Ujanambia
Donda mwana ni yangu Naumia
Kosa langu Ujanambia kabisa kimya picha matendo mazuri upendo na heshima moto kachochea tanuri ukachoma wangu mtima natamani atangepata nafasi muda wakati kukutazama unioni atajapo sura unitazame macho yangu mwenzako wimbi limenipiga kasi
uloyatenda yananiumiza nafsi ulinichoma mwiba wako kukurudia naona so
Gagasi
Chunga tu si chetenga swear you did make me sing. Singing every day, giving thanks and praise, feeling your embrace. You're my everything, one and only queen.
Darkness is what I like the most. Darkness, DJs who make their mixtapes as dope as possible. I'm talking about my top dope DJ, DJ Dance.
Kio akidanganyi mama, umejipodoa umepodoka. Mwendo na jipu, yote monani, misuru wari ya nidondoka. Tukimbiza nini sarome wangu, iyo michezo ya jogo. Ona watiza machini sarome wangu, ukimuona jongo. Inama kidogo, shika magoti, minimesimama kama ngongoti. Mtoto jojo, siyo robot. Chumbani bingiri bingiri samba soti.
Unante kinyaga ukinyonga sarome.
Unante kinyaga ukinyonga.
Unante kinyaga ukinyonga kweri.
Unante kinyaga ukinyonga.
Orera bakuruba, orera ngame. Orera nazariwa, orera ngame.
Utamkolea aprokoto, tingali tingali ndani kwa moto. Utamnyongea msokoto, temesumu kali kama koboko.
Mapenzi ananipa shida, shida mama. Nidonda lisoko na tiba, tiba mwana.
Usije baby, kanicharanga. Kanichambua moyo kakaranga. Mi baby, kwenye msamwanda. Wasinga nyingenge ninganganga.
Unante kinyaga ukinyonga sarume.
Unante kinyaga ukinyonga.
Unante kinyaga ukinyonga kweri.
Unante kinyaga ukinyonga.
Orera bakuruba, orera ngame. Orera nazariwa, orera ngame.
Mwenza konyanga nyanga. Mizari wendo nyanya.
Baby kwangwaru, misimamie kama kangaru. Ibane kangwaru, babu juma mpige kwa kwaru.
Kwa kwaru, kwa
asa chumbu waka makaranga sasa.
Chumbu waka makaranga.
Ichamuwe kama karanga sarome.
Ichamuwe kama karanga.
Dopeness is what I like the most. Dopeness, DJs who make their mixtapes as dope as possible. I'm talking about my top dope DJ, DJ Don.
Nakula kwa macho, five star girl simjenzo. Everyone, everyone.
Karangi frani ya kimanga, rugara fudhi ya kitanga. Sombia kapita na kanga, nyuma figisu majanga. Gifrani ya kimanga, rugara fudhi ya kitanga. Sombia kapita na kanga, nyuma figisu majanga. Anamwenda kungonya tena alivyo jona. Umu kama katuno kuchora. Asingida Dodoma, kitandani Sodoma. Kiuno kama nyuki donora.
Mwenilo watu sumye na gira. Osijeleto lefarika mpira. Chumba katu sinjo kanzira. Kashiko na ushizi nyutahira.
Mtoto yani mukiri ukire. Mpaka nani shigiri shigire. Asa akilikiri ligire. Yendo mama chiburi chibure.
Mwere mbie amenikamata. Kujisnama muangalia. Akini batia.
It's your top dope DJ. Follow him on Facebook, DJ Don Kushpet. Twitter, at Don Kushpet. Instagram, Don Kushpet.
Your KGT, Kami KD, Street
Vicente sina nimerudi Tandale.
Meshindwa kulipa bima, nimeuza madale. Radio nyimbo mezima, TV ndio hatare. Meneja umebaki jina, nitakia tatale. Ole shabiki zangu, waloni sifu kwa maneno matamu. Leo mati zangu, ni mitu situ kwa Instagramu. Kimwa na statangu, eti na yanifamu. Hata mwona izi kimpigia, ananifukia kama salamu. Na magazeti nyumbani kwa kugusa vali, sunajuaga. Utasikia tafarani timoni kwa zali, amemwagwa. Na venye nilivyo nyonge tabia ya kwa jibu, sinaga. Kama layona michamba mademu wa zamani, nopitiaga. Na yosema ya ramana, sababu wakuna anejua kesho. Anepanga ni ravana, ila meficha ni confidential. Ukisaliomba sana, mumeo nisije kwa kichekesho. Mana rafiki wa jana, diyo adui mkubwa kesho. Oje utanipenda ga,
Don't mess is what I like the most. Don't mess. DJs who make their mixtapes as dope as possible. I'm talking about my top dope DJ. DJ
Dope. Kwenye maradhi alonitibu, siri yangu karibu, bado namkumbuka sana. Alonifanya silali, jua kali, nitafute tukale, lakini atakujali, darling, akate kwa na wale. Alonifanya silali, jua kali, nitafute tukale, ila wala kujali, darling, haka.
Tapata wapi, kama ile, nampendaga sana. Tapata wapi, kama ile, nanipende sana. Tapata wapi, kama ile, nampendaga sana. Tapata wapi, kama ile, nanipende sana.
Kwenye pesa nyumba gali, nikapukwa kunijali, akanikimbia. Alitanganywa na wale, kwa pesa nyumba gali, miungaunga kunijali, akanikimbia. Alonifanya silali, jua kali, nitafute tukale, lakini atakujali, dali, akatekwa na wale. Alonifanya silali, jua kali, nitafute tukale, ila wala kujali.
Tapata wapi, kama ile, nampendaga sana. Tapata wapi, kama ile, nampendaga sana.
It's your top dope DJ. Follow him on Facebook, DJ Don Kush Pet. Twitter, at Don Kush Pet. Instagram, Don Kush Pet. It's your top dope DJ.
Nyunga tai, t-shirt na jeans itatupa kidogo. Itanasibu simiti dai, asijekona muni akapandisha mbogo. Na ukifika wagize chai, savana takila uzipe kisogo. Kusuma vazi kimine fai, tupia pendeze la za kimogo.
Mwanaponda ituwe ni kicheche, mbiendo chokulangu saso ni cheke.
Tunde ni kupeleke nyumbani,
they should sound like.
Mapenzi safari, ujana ni manji ya moto, walilelaga zamani Pili tumetoka mbali, omaratizo changamoto, tuvisa visa furani Otatu kidonda chako kwangu maradhi, matu sonone kapo kwangu simanzi Tatu kidonda chako kwangu maradhi Yani sunone kapo kwangu simanzi Kwa mahaba ulonipa, nimenogewa Vurugu patashita, punguza kidogo Na mengine kadhalika, kusuna nielewa Apo wapo liposhika, ukiongeza kidogo Mwenza konta unjua
My sweetie, sweetie
number one.
My baby, oh,
you're number one.
My darling, roho yangu mama
My sweetie, sweetie
is what I like the most.
It's
Sina, kichoni kwangu kibanzi eh, ninakapenda kwa manzi eh, licha kumthamini kama shiringi tatizo atara sina ufinyungu ni zangu unatazamu mengi ya nunipa mateso wala takupenda sinara unanakonda kwa mawazo masikini penzi langu jina lisha kata na gauliro inatoka kesho kutunzi mara maragi tanijuta kupenda tunaye lakini nyota sina lana napata na radhi eh, na wakufuru wazazi eh, kwa kumanga na mikutaka kwa naye lakini bati sina masikini roho yangu inalikuwa ni nguo ningempa vae kila kuna kipito msifi kila lakini ni kikwazo
masikini it's DJ Dom DJ Dom
you know na ujanja kwako maisha na kinywa baba kwako sise sisemi and you know macho yangu kwako jeuri sina baba kwako sihe sihemi wasije kuteka viwembe na miukani acha kizembe wakati we shamba mijembe kama upendo nyumba tujenge takushonea shati kitenge niko kwa mama situende
Kwa situ zimie mama wakati ya fitina binadamu sunojua wengi wala hai sije kesho kanibia changama kwenye uwezo sina nikabaki na ugua mangapi ulishesu shatu zonge mangapi lengo ni nyanganye tonge oh mangapi nyanga kachinja na ngombe kikwabi sivanga itutishili zonge Kwanza piri piri na washia nini Siri siri yete na mimi Uwili wili hiviri na nana nini Binadamu kwana Piri piri na washia nini Siri siri yetuwe na mimi Uwili wili hivyo na nini Binadamu kwana
Majirani wote wamekuchoka Bara chumba cha furani Mtu gani we kwa kusoka Washinda viparazani Yaweza kukurukoka Wakome mwana furani Ona uso hivyo kukuboka Tumushuri pamoni Niko engedi kutoro Uso na haya usoni Kote wazua ni kogoro Hivyo we hauchioni Kuwa una kasoro Uso mchana jioni Si wajuzi si tomoro Vivaoni kuyevi kutoro Kusona haya usoni kutawazua mikoko Kivyo jioni kuwa una
Zingifuri, zingifuri, yezinga mahala ukaka. Uso mila desituri, uso juo tungozo kakata. Uso iya na peguri, uongo umekuja. Kujifanya mashuhuri, kumbe chako mechaka. Aga, mweza kumi miturufu, sigarasa. Mwenye nyota ya umarufu, siku papasa. Tena joka lila nguvu, pakarata. Ile hotari maguvu, siku wasapu.
If we remember, baby, oh, na, 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 oh, na, 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 baby, oh, na, na, baby, oh, na, 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 baby, oh, na, 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 na,
na, na, na, na, na, na, na, na, na, sikia. Mwenzo na shitu wa kijoti na umia. Uyo wangu ti, ti, ti unakimbia. Uga wama noti noti na ofika. Ubu, sosi chini ya chakanani. Unatumia sana. Unihani, utani umiza. Na mtacheko nitani. Unatalia mama. Wengine tena sina po.
Jine asipani baby.
Kidogo waoneshe mikono
pandisha bo Saninga kito Ondeshe mikongo Topandisha bo
Top to DJ. It's DJ Dom. DJ Dom.
Just true. Ooh. And all that I am. kumezea, kutoa na kumendea, mipresha kizungu zungu.